Echa soroti kuchalo chebaita Kaler muparishe ya Aukot oluvanyuma lw'omukyala w'emyaka 28 gwebaita Adongo Helen atenga mukyala mufumbo okuddira mwana w'obulenzi w'emyaka 16 n'atandika omukozesa mukaboozi atenga omukyala ono kyazuuliddwa nga naye ayina akawuka ka sirimu tebakitegeeza yasobodde okusiiga mwana mulenzi ono w'emyaka 16 akawuka kano omukyala yakwatiddwa Adongo Helen era tugenda kumutwala mu kkooti n'omusango ogwa aggravated defilement omusango ogwo gw'amaanyi naye nga kikolwa kibi nnyo manya nti oli mulwadde wa sirimu ate n'oteeka n'ogenda mu maaso okwegadanga mu ngeri eviirako okusiiga abantu abalala akawuka aka sirimu.